A swag that. That is swag. That is swag. Ash.
Crafty.
Made it.
No. Iwe una weekend in day of Ikanso. And then we can't block the Zayimba Jiko. A goodie pro. Uli kutiko. Tiriba kale kunonde kulipo. Iwe kwa zaziana ya tui ja 5-0. Ukachedwa uponya na naye mwana bomba. Tremoni ndi Versace so alipompa. Leno kulibe kukona maspika titumpa. Nepo tindi na singa Lucinda Uso. Kapa korabani 1 million kute. Kuliza mashini kena kopopoka. Inendi malinga andi kuzango fika.
Iwe ifeta chena. Take a picture. 1 million kati ukufuna feature. Mkazi wako uzimu bisa. Koma diri tika imba ama fika. Zima baby za chena. Take a picture. Wacha uspenda ngati ufuna kulinka. Mamuna wako uzimu langiza. Zika posta DM ama funga. Iwe ifeta chena. Take a picture.
Niligeji inapano ndi masamba giza Clarks kupaz ntumbaliza. Rich lifestyle holiday Ibiza. Ola umbisa nkazi wakwa timbiza. Big moves kata Ndiku nunkila vacuum tata Iwe ifeti mapaulusi. Ndika mavala kumandeka papa. Wende peza panja andangotika benzia. Francis, pretty babishensia. Let me school these kids, take them to Pezia. Real lifestyle, easy flexia.
Iwe ifeta chena, take a picture. 1 million kati ukufuna feature. Mkazi wako, uzimu bisa. Koma diri tika imba ama fika. Zima baby za chena, take a picture. Wacha uspenda ngati ufuna kulinka. Mamuna wako, uzimu langiza. Zika posta DM ama funga. Iwe